Tēnā koutou, katoa, nau mai ki tēnei te pāhorangi whātakaumārima o te pukapuka Māori Made Easy Tuarua. He wiki whakamātoutou, he wiki huritao. Yes, we have a little bit of a test this week e hoa mā. So, whakarongo ki ngā kōrero e whai ake nei, kei te tika, kei te hērā nei, te takoto o ngā kupu. Have a listen to these sentences and see if you can guess whether they are structured correctly or grammatically incorrect. Tuatahi, māku e horoi i te motuka. Māku e horoi i te motuka. Tuarua, anei he āporo hei kai māu. Anei he āporo hei kai māu. Tuatoru, kei te awhi a manahi ki ngā tamariki. Kei te awhi a manahi ki ngā tamariki. Tuawhā, kua whakapaitia a haki mā i te whare. Kua whakapaitia a haki mā i te whare. Tuarima, nāna i whangāia te pēpi. Nāna i whangāia te pēpi. Tua ono, nōna hea rāua i tai mai ai ki te kāinga. Nōna hea rāua i tai mai ai ki te kāinga. Tua whitu, kei te haere mai te tamariki ki te kai. Kei te haere mai te tamariki ki te kai. Tua waru, ā te rāhina i haere au ki ōtaki. Ā te rāhina i haere au ki ōtaki. Tua iwa, kei te hoki rātou mā runga i ō rātou hoiho. Kei te hoki rātou mā runga i ō rātou hoiho. Tua ngahuru, ka tāia koe ki te tuhi kōrero māku. Ka tāia koe ki te tuhi kōrero māku. Anei ngā whakautu. Here are the answers. Māku e horoi i te motuka. Kei te he. Māku e horoi te motuka. Māku te motuka e horoi. The mistake in that, māku e horoi i te motuka, is the presence of the particle i. Tuarua, anei he āporo hei kai māu, kei te tika. That's correct. Tuatoru, kei te awhi a manahi ki ngā tamariki. Kei te he. Kei te awhi a manahi i ngā tamariki. The key should be in i. Tuawhā, kua whakapaitia a haki mā i te whare. Kei te he. Kua whakapaitia e haki mā te whare. This is a passive sentence structure. Kua whakapaitia e haki mā. Take out the a and put in a e. And take out the i in front of te whare. Kua whakapaitia e haki mā te whare. Tuarima, nāna i whangāia te pēpi. Kei te he. Nāna i whāngai te pēpi. If you use nāna, you can't pacify the verb. Nāna i whāngai te pēpi. Tua ono, nōna hea rāua i tai mai ai ki te kāinga. Kei te tika. Tua whitu, kei te haere mai te tamariki ki te kai. Kei te he. Kei te haere mai ngā tamariki ki te kai. Tamariki is generally a plural word, so use the plural form of the ngā. Kei te haere mai ngā tamariki ki te kai. Tuawaru. A te rāhina I haere au ki ōtaki. Kei te he. A future tense particle, I, a past tense particle. Both are tense markers, A indicating future tense, I indicating past tense. So you have a future tense and a past tense clashing in the same sentence. Anei te mea tika, a te rā hina, ka haere au ki ōtaki. Tua iwa, kei te hoki rātou mārunga I ō rātou hoiho. Kei te tika. Tua ngahuru, te kau. Ka taia koe ki te tuhi kōrero māku. Kei te he. Ka taia e koe, te tuhi kōrero māku. Using the word taia follows the same structure as a passive sentence structure. So, ka taia e koe, take out the ki or the I, te tuhi kōrero māku. Ka taia e koe, te tuhi kōrero māku. I hope you passed this little test this week, e hoama. Tēnā koutou I te whakamātau ki te whakaputa I te ihu, I tēnei mahi, I tēnei wiki. Kia kahara.